choices, bro. Team jams,
don't you flex. I go by the name of D-Check. Welcome to the fire department. She's the ambassador. Let's go.
Nina kumanya po bakati wasiana. Mati siminga na me baby ni wasiana. Mucho de la siku ya nina kuona. Nanzelo zanga za tende kai. Walindi milo mutima yue.
Kizamu na kufela, nipanga malaini nga baba bogela, mutima na koma, and I'm speechless. Nipaze ko sentence nga njine jela, nga malasha nziuza chikelo ni chaku. Fela nga nilo chesimbili baku, beauty na poko si unasunga mwendiwe fumi uwe na fisti ni nako. Yene nipata wole kechikwela, nifuna love unotiche kukwela. I'm running to you my laps, nikulela kapiki chakacha tifake pamwela. Kanichi njanganda la mayo katana, nga mundia love ya kesi katana. I'm becoming a better man and it's your fault. It's a city that could go to Dilabako makolo, kukete no moko na solo. In my next life, I wanna be with you. Babidi cheti punda yolo. Perfectly humani kwana, Yadila jombo inde buwana, In a fiasco chesana, Hold your peace if you got nothing to say. Wifey material, si bati bati. I'll give you my heart, iwe kwa tigandi. Gelo supply, you never land. Love uni supply, all or no demand. Zeteti, I can never complain. Exi, ange na moka retail. Nika kuyewe makwela na bipi. Kwa ni kupangise GP.
Nina kumanya po wakazi wosiana. Majisi ningana me baby ni wosiana. Uchoke la siku ya nina kuona.
Singapore winango baby. Mr. Louis Daka was good. Mr. Young Furious at Channel. Fashion is a girl. Mr. Samu Muzati. Ali Dola. Mr. Petro Sakapondo Zong. Mr. PTK. Turning up like 1, 2, 3. Four Stars Music Entertainment. Slim Boss. The fire department is in the building, nigga.
Jams.com.